hagati bakunzi ijwi rya Amerika ndabasohoje aho muri hose netiye ne Karekezi hano i Washington mwese kandi bahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya cyenda muri sanga tuganira kuri kudeta yabaye mu Rwanda ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 7 1973. Iyo biza kuba umuryango wa Kinyarwanda wo hambere wabyaga tunganirwa umwana wavutse yari kwitwa Nyabyenda. Mu mibereho y'Abanyarwanda n'ahandi ku isi hari benshi bavuzwa ubuzima babashe no kubona umwana wabo n'umwe cyangwa bamubyara bamurere ngo bamubona kura na babyare. Abanyarwanda batari bake ibi babinyuzemo, abandi kandi baracyabibamo. Aha ariko turavuga amateka kimwe n'abakunda amahoro kandi bakayaharanira. Radiyo Ijwi rya Amerika isanga mu nzira zishoboka zo gusohoka mu bugome n'ubwicanyi bwakwiriye Abanyarwanda mu bihe bitandukanye n'amateka yabo, ari ukubishyira ahagaragara, kwerekana ubwo bwabyo, guhishira amateka, guhishira ubwicanyi cyangwa se ubundi bugizi bwa nabi Abanyarwanda bagiye babona bibakorwaho cyangwa bikorwa ku babo mu bihe bitandukanye, ni ukubiha intege. Umwe mu babuze umutwe wo muri iyo kudeta yagize ati kubwamagana mu bwicanyi niko guha ubuzima umwanya ukwishye. Icyo Ijwi rya Amerika isaba twumva muri uyu mwanya ni ukubitiranya ko kuvuga ukuri kw'amateka bitandukanye cyane no guteranya cyangwa se guhimba amateka kugeza n'aho iyo yahimbwe yemezwa bayabayemo, nk'ubwabo ntibahabwe umwanya wo kuyavuguruza. Mu mvugo ugezweho yitwa gutekinika, ahubwo kubikiranya ko kubaka mbaho n'ubwiyunge bisaba ko wa mugani w'Abanyarwanda uwariraye ari buri bara aho kuribarirwa n'utarajyanye. Intego yacu rero ni uguteza imbere umuco wo kuganira, guhuza Abanyarwanda no gutanga umusanzu ku ndoto y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo. Nibyo soko y'amahoro ararambye n'ituze ku mutima. Nanone turahe ijambo mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arakomeza ikiganiro.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Nk'uko mwakunze kubikurikira, twahaye cyane ijambo abofishiye babiri muri batatu bakiriho bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro yakoze kudeta. Abo ni Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, bombi bari bakiri ba majoro. Umwe mu bakiriho Colonel Bonaventure Ntibitura niwe utaritabira ibiganiro byacu, ariko ntimuzarambirwe kuko twifuje kumenya ibyabaye babitwibwiriye. Mukanya Colonel Simba aragaruka mu kiganiro adufasha gusubiza ibibazo mwakomeje kwibaza muti ko Juvenal Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda kandi ko Kayibanda yakundaga Habyarimana, byagenze gute kugira ngo Kayibanda yitabe Imana atagira kivurira?
Uburyo yagombaga kwitekera, kwishakira inkwi yo kwitekera, hanyuma ariko ubwo tubohereje dogutera k'ingene ngo ajya kubureba, dogutera k'ingene yavuyeyo yatubwiye ingene ko ameze nabi.
Perezida Kayibanda kimwe n'abayobozi bakuru bari muri leta yibarezwe icyaha cyo kugambanira leta, urukiko ruteranira mu Ruhengeri ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974.
Siko harabaye urubanza kandi waregaga yari Kavaruganda.
Kavaruganda Yosefu yari umushinjacyaha yunganiwe na Theoneste Lizinde wari umukuru w'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza na leta Nshima Barezi. Umucamanza mukuru yari Major Bonaventure Ntibitura, ubu ni Colonel uri mu zabukuru. Muri iki kiganiro murumva bwa mbere umuntu wari mu buyobozi muri leta ya Kayibanda wemeza ko ari mu bateje imvururu mu gihugu n'icyo zari zigamije.
Nabitumaga no muri Sirote, Directeur General de la Sirote yari Colonel Kanyarengwa.
Turumva umwe mu birukanwe mu mashuri, ubu ni impuguke wigisha muri kaminuza, arasesengura icyo yumva cyaba cyaratumye kudeta iba.
Wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda yako manda ubundi zari manda ebyiri, yaragiye kwiha noneho manda indeterminée.
Abanyapolitiki bafunzwe nyuma ya kudeta batungwaga n'iki? Cyane cyane ababaga bakiri muri za kasho batarajyanwa muri gereza nkuru, amakuru twamenye n'uko bahabwaga ku iposho ry'abasirikare bo mu kigo cyo mu mujyi bafungiyemo. Murumva uwabagemuriye akabizira.
Ntabwo nekureka abantu ngo bitwe za
umwe mu mpfubyi z'abanyapolitiki bize amategeko afite uko asobanura icyaha cyakozwe kuri abo banyapolitiki.
Icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri drodre sociale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage.
Izo nizo ngingo nkuru twabateguriye muri kino kiganiro cy'uyu munsi muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagitangirira ku rubanza rwabereye mu rukiko rudasanzwe rwateraniye mu Ruhengeri ahitwa Musanze muri iki gihe. Urubanza rwaburanishije Perezida Grigori Kayibanda n'abandi bari muri leta ye. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 12 Kamena umwaka w'1974. Urwo rubanza rwarangiye ku itariki ya 2 Nyakanga uwo mwaka, rusabira igihano cyo gupfa Perezida Kayibanda n'abandi batandatu bari muri leta ya ribo: Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta, Eli Ntarikure wari umunyamabanga mukuru muri presidence, Ali Pehodari wari umunyamabanga wihariye muri presidence, Melchior Gasamunyiga wari umuyobozi mukuru muri presidence, na Lieutenant Habimana Siridio wari ushinzwe iperereza. Ijwi rya Amerika rifite icyizere cyo kugera bidatinze ku nyandiko zuzuye z'uru rubanza, nuko bimwe mu bihugu by'amahanga byarukurikiranaga tuzabibagezaho. Turizera ko Colonel Ntibitura Bonaventure wasabwe kuba umucamanza mukuru kubera ko yari umwe mu bakoze kudeta, ari umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro, urwego rukuru rwa leta, azatubonera akanya mu gihe abo baburanaga bamwe bari muri gereza ntibashoboraga kwitaba kubera ko nta ntege bari bafite kubera inzara n'uburwayi. Abandi bari barapfuye mbere yuko urwo rubanza rutangira. Wari prefe mu Ruhengeri Kabanda Celestine yimuriwe kuyobora prefetura ya Gikongoro asimburwa na Prote Zigiranyirazo. Wari ku Kibuye yaraje gukora iki? Arabanza kutubwira ibyazi kuri urwo rubanza.
Nzi ko harabaye urubanza kandi waregaga, ndatekereza ko yari Kavaruganda niwe waregaga. Ubwo rero amaze kurega urubanza rumaze gucibwa, sinzi niba hari role administratif yari afite ku byerekeye prisonnier.
Aho rero niho ubwo nyine bagiye babaho izina ryanyu riza. Ariko nyine nkavuga nti nkawe nka prefe wa Ruhengeri wategekaga prefetura ifungiyemo abanyapolitiki bakomeye, ntabwo wigize ugira kanunu ngo umenye aho bafungiwe, uko bafunzwe, ntabwo wamenya aho bahambwe, bamwe uko bapfuye, ntacyo wigeze umenya.
Ndakubwira ko nta muntu washoboraga kwemisa mu bintu bya prisonnier politique ari umusivili. Nta muntu washoboraga kwemisa mu bintu bya prisonnier politique. Etayere sibyo gusa, bizinde ibintu yakoraga muri sirote, nta munyarwanda wundi, nta munyarwanda sirote w'umusivili. Rero n'abasirikare ndibwira ko ntawashoboraga kugira ikintu avuga kuri Rizinde.
Ariko wowe Rizinde avuga ko wamutegekaga, aravuga ati Zigiranyirazo yarantegekaga ageze muri ati yageze mu Ruhengeri, ageze mu Ruhengeri sinanahageraga, niko yasize abyanditse. Avuga yuko wowe wari ufite imbaraga zikomeye, avuga ati ni umusaza wa muka perezida bari bamuzanye hano kugira ngo mbese nizo mfungwa zicungire hafi perezida, agira ngo hatagira n'umuntu uzazikoraho, hatagira n'uzapfa, azana umuntu yizeye kugira ngo abarinde iki kintu. Koko perezida yaba yaragusabye kumurindira abantu kugira ngo atazagira upfa kubera ko perezida yavuze ko byamubabaje amaze kumenya yuko abantu bapfuye?
Bo abantu bashoboraga kwibwira yenda ko simbizi kwa ari mission speciale, uretse ko le domaine le préfet ubundi aba ari responsable superviseur wa les services muri préfecture. Ariko hari ibyiciro by'abakozi bakoraga muri préfecture, préfet atagiragaho ijambo na busa, atagiragaho control, atatangagaho raporo, atagiraga ate na abacamanza abantu muri service judiciaire na abacamanza ubwo n'abaprisonniers bien sûr inzego zose magistrature debout ntabwo préfet yarabafiteho quoi que ce soit bien sûr en premier lieu à la sirikari en premier lieu à la sirikari abo ngabo nta jambo préfet yarabafite ku musirikari niyo yaba ari de grade niyo yaba ari caporal nta jambo nta tegeko nta control prefe yashoboraga kuba afite sirikari umusivili gihe hari abaprefe b'abasirikari icyo gihe c'est peut-être autre chose kandi byabaye mu gihe muri periode yakurikiranye na kudeta amezi nk'atatu atatu hanyuma kuri amezi atatu nibwo hagiyeho abaprefe b'abasivili.
Hari umunyapolitiki mwabamwibuka uwo muri 73 wafunzwe nyuma ya coup d'etat kubera ko mwari député mwari mukuze hari ibintu mwari muzi hari umunyapolitiki mwibuka mukavuga muti aba ngaba bambiye ko bari bafungiye mu ruhengeri mu gihe nari préfet.
Ega urashaka ko mubwira ngo ibi nabambizi ibi ngibi narabikurikiye ibi ngibi c'était un domaine tutagwa abantu ba civil batagomba kujyamo ibintu byari zinde ibintu byari zinde nta muntu washoboraga kubijyamo ari umusivili n'abasirikari simbizi j'ai l'impression ko n'abasirikari nta wajyaga mu bintu byari zinde zinde yategekaga hose yategekaga abaministre antuka twese twaramutinyaga ibintu byari zinde abantu bose babigenderaga kuri
mu nyandiko Theonestiri zinde yasize haraho yavuze ngo
Mercedes igira nyirazo wari prefe ku Kibuye yajanywe mu ruhengeri wari ministre wa interieur w'icyo gihe ministre w'ubutegetsi bw'igihugu w'icyo gihe Kanyarengwe atabishaka kandi na directeur général wa sécurité nationale ngoro ushinzwe iperereza ariwe bizinde atabishaka ati zigira nyirazo ageze mu ruhengeri niwe wishakiye docteur Hakizimana Cyprien mbese koko uyu docteur nimwe mwamurokurise wambwiye uti ndamuza ariko se bugeze ibyo uruhare mu kumuhakazi hariya mu ruhengeri.
Oui, Venus, oui, on a oublié que le début,
on a umbwira ko ari ufite inshuti nyinshi z'abanyenduga k'umubyeyi wawe Magera yababaniye neza ko muramu wawe Habyarimana yababaniye neza biterwa n'iki?
Icyo kibazo cyawe ni très complexe igituma abantu bamvuga ntabwo ari necessairement zigira nyirazo baviza regime nkuko bavuga Habyarimana bo ntako nshobora kumuhunga ntako nshobora ku bamvuga tout simplement kugira ngo bankurikirane kugira ngo banduze image ya Habyarimana Habyarimana ngira ngo warakurikiye Habyarimana ntabwo Habyarimana yakundaga abanyarwanda Habyarimana ntabwo yangaga abatutsi Habyarimana ntabwo yangaga abanyenduga ngira ngo ziko yari n'inshuti ya Kayibanda
pote izigira nyirajo ati Habyarimana yari inshuti ya Kayibanda niko byari bizwi ndetse muribuka ko mbere ya kudeta Kayibanda yasubizaga bamubwiraga ko ubutegetsi bazabuhirika ko bidashoboka Habyarimana tabirimo byari byo mwumvisha ukuntu Perezida Habyarimana yasabye umusirikare w'inkora mutima nyakwigendera Colonel Eli Sagatwa kwita kuri Perezida Habyarimana mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika bivugwa na Sebatware Andrea wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya kudeta nyuma kaza kuba prefe wa prefetura ya Kigali ko Sagatwa yajyaga irwerere buri munsi kureba Perezida Kayibanda yimuriwe mu Ruhengeri mbere yo kugezwa mu rukiko nabwo Colonel Eli Sagatwa aramusuraga ku itariki ya 16 ukwakira umwaka w'1974 nibwo Kayibanda yajyanywe iwe igitarama agiye gushyingura umufasha we arahaguma nabwo Sagatwa akamusura ibi byose biragaragaza ko Habyarimana yashatse gukurikirana imibereho ya Perezida Kayibanda none se yakoze iki mbese yaba yarahawe amakuru nyayo Colonel Aloyse Simba numwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro bari 11 aratubwira ibyo bamenye ku minsi ya nyuma ya Perezida wakuweho Gerigori Kayibanda nuko Perezida Habyarimana yabyifashemo
urakoze cyane kuba munyakiriye munsi ya nyuma Perezida Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene kuko niwe wari umuganga we wajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo atubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga bose birukanywe ko paratikuma abasirikari bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagombaga kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko ubutoboherezatugutekingene ngo ajya kumureba dutekingene yaguyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi kwatagira mukozi agwete niba aduhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite ko amaze kuvuga ngo amerewe nabi kwatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekereza ngapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha
icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
afite Kayibanda apfuye twarabimenye batubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibo yatumye feedback uko tugeza nyine turafite kata tekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta desiziyo twafashe ku mutwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo ya nyuma duheruka nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ingenzi
hanyuma ukaba uhamya ko wabonye Perezida Habyarimana ababajwe n'urupfu rwa Perezida Kayibanda.
Nigeze kwakoze inama no ku bindi bintu nyine baza kumubwira ko yitabye Imana Kayibanda noneho mbona Habyarimana ababaye ku mutima nawe nyine avuga asa n'urutikimwaro yari ababaye cyane rwose babonaga ababaye kuko na se yitabye Imana ariko bari raporo y'izo bantu babonaga yari ababaye Kayibanda wabonaga ababaje Habyarimana mu maso kurusha uko ese yari ababaje kuko tuwe byinshi yari yarabaye afunze yari abyite kuko ashobora kumva ariko Habyarimana yari ababaye ngomba ko yarokeretaga ko apfuye kandi ko azamubaza
ikiganiro twari twarateguriye Abanyarwanda ku mateka yabo kigiye kurangira hasigaye ikiganiro kimwe mbere yuko tugisoza uri mu bagitangiye nagira ngo nkubaze ubona hari icyo cyagezeho ubona hari icyo cyafashije Abanyarwanda mu mateka yabo abaganisha imbere
ndetse ko hari icyo byagezeho kamwe mu kuko n'ubuse abantu bakora komandere nemuna anga ambari tano kiti abana wabora kwa kumbiwe kwa bizo mweva kumbiwe numba nabandi na kumbiwe na banya kwanza kwa za ukumbia kiti na kutumi rigio sse kadi kuna mmoja rigio za kamaruko ya fungwe yuzi simeti imiti mara mne au kuna jamu kubiri yuko abantu benshi bagusima kwa kora kora ibiganiro uko byivuze abantu bamenye ko byagenze nubwo batabimenye rwose byose ariko bashoboye kumva nyine ko uko byagenze ku izuma ubwo rero abantu ndakubwira ko batagusigira kuko ni ikiganiro cy'amateka gituma abantu bashobora kumva nyine ko ibintu bimeze nuko byagenze barirazoma uwa ufuye ntibashobora kumuzura nabo habyarimana yarapfuye nabo nashobora kugira icyo yakora nari inde bakupavuga ntacyo ashobora kugira icyo yakora ndongera gusubiza ko yababyumvise kuvuga ngo habyarimana rezide ashaka kuvuga ko ibyo duhana habyarimana mvuga ko tutagira akoze kurumani we sontare kuko uwo muntu witwarezinde wagiye amutwara abantu nkuko bamwe babivuga cyangwa kubona kina jenoside yatubwiye nkuko yavuze muri porogaramu gufunga yatangaga imbogamari yarwanye igitarama yamaze gufunga rezinde akavuga noneho twari rezinde yabishe niba ari na rezinde yabishe babishe arimo bareba yagomba ibe responsable yagomba kumenya ko ateka igihugu nubwo nabo bantu bapfuye kandi ariwe wabahagaritse yagomba kumenya uko bameze abamwigiye nabo yarapfuye yitabye imana nuko nyine ahubwo ndabona yasigaye yari ukuba basaba imbabazi.
Muzehe Simba ndabashimiye cyane,
murakoze namwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida Kayibanda abaye imfungwa ya mbere ya politiki mu Rwanda muri Repubulika ya kabiri. Abari bakatiwe urwo gupfa bahinduriwemo gufungwa burundu. Perezida Kayibanda ahabwa imbabazi, ariko hari abandi benshi batamenye irengero baguye mu maboko ya leta, bafunze, barapfa, barahambwa, imiryango yabo ntiyabimenya. Iyi dosiye tuzayigarukaho mu biganiro byacu bitaha, tureba uko leta yemeye icyaha ndetse ikagenera icyo yise mpozamarira ababuze ababo. Muri kano kanya ndifuza ko musubiza amaso inyuma abo bantu bagifatwa, mwibuke ko bafungirwaga kure y'iwabo batagira ubagemurira. Twamenye ko bagemurirwaga n'ibigo bya gisirikare mu mijyi bafungiwe mu Kugisenyi. Hari hafungiwe Edi ntari kure na ba Godefroid Nyiribakwe na ba Melchior Gasamunyiga. Muribuka ko bagendeye rimwe, ari abantu bagera kuri batanu bakoraga muri presidence bajyanywe na Rizinde. Twabibwiwe na Anthony Muganga mu biganiro byacu byahise. Abo rero twabonye uwabagemuriye, ariko arabihanirwa, afungwa imyaka irenze ibiri ndetse ahita yirukanwa mu gisirikare. Icyemezo cyo kumufunga cyafashwe na Etat Major. Birumvikana Ijwi rya Amerika ryamenye ko akiriho, atuye mu karere ka Muhanga mu Rwanda. Uyu alo?
Alo.
Wi, mukomere mukomere. Ni Muzengira Umpatse tuvugana.
Ni Muzengira Umpatse Anania.
Ni Venuste Nshimiyimana hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Bambwiye ko ari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze, nagira ngo tuganireho. Maze iminsi nkora ibiganiro ku mateka y'u Rwanda, cyane cyane ngaruka ku nkurikizi za kudeta muri 73. Mu bushakashatsi nakoze nza gusanga hari igikorwa cy'indashyikirwa wakoze uri ku Gisenyi. Nagira ngo nibo byemeye tukiganireho.
Ndabyemera mwese mushobora kongeraho.
Amakuru mfite arambira ko wagerageje kugemurira imfungwa zari zihari. Ibyo nibyo koko icyo gikorwa uragikoze?
Igikorwa. Cyarabaye kuko icyo gihe wajorore iyo ofisi y'isomere ni yagomba kugemurira aba nyuruba politiki bari barimo hanyuma yasanga ibyo byashize akabashya aza konsezi nge ndabikoze ariko umuntu w'umwanzi wanjye avuga yuko ndashaka yuko bene bacu batungwa n'ibishyimbo n'umutima bidahiye unashaka yuko batungwa na za konsezi
hanyuma ibyo bikuviramo gufungwa
byamviremo gufungwa imyaka ibiri n'iminsi makumyabiri
mbere yuko tugera kuri ukuntu wafunzwe abo bantu wagemuriraga urabibuka
abo bantu wagemuriraga bamwe ndabibuka abandi ntabwo mbibuka
wanyibutsamo bamwe
uwitwa Nyiriwakwe hari hari na muramu wa wari perezida Kayibanda inzira ye ntabwo ndinzi
yitwa Kalisa
mbese bari bahari ntabwo nagenda nimenya amazina yabo
waba wibuka igihe baviriye ku Gisenyi bajyanwa mu Ruhengeri cyangwa se bakomeje gufungirwa ku Gisenyi
oya ntacyo biziho rwose nagiye ngewe ngirayo basangayo ubwo nari mvuye muri kompanyi d'etat majoro I Kanombe banshagurira ku Gisenyi
hanyuma ugeze ku Gisenyi gi wari officier de semaine nawe uragemura
ndi ku Gisenyi niho nagemuye
nukuvuga rero yuko kamiliteri ya Gisenyi niyo yatungaga imfungwa za politiki zari zifungiwe ku Gisenyi
niyo yatungaga abanyururu ba politiki bakareba n'ibishyimbo n'imitsiba bihari cyo mu nyururu basanga bidahari bakabashyira za konserve
wowe se wabashyiriye konserve wabashyiriye umutsima wabashyiriye iki
njyewe nagiyeyo nsanga ibishyimbo n'umutsima byashize ngo nagarutse mu kigo hari bagaziniye witwaga Price Indege noneho mubwira ngo afungure bagaze azane za konserve mfata abasirikari bandi batanu turajyana bamutwaje turabashyira noneho muri yetu na witwa ngayinteranya asangayo niwe wagiye wandeze muri leta majoro yuko ndashaka yuko bene wacu batungwa na n'ibishyimbo n'umutsima bidahiye ngo ndashaka yuko batungwa na za konserve nuko byagenze
none se igihano ninde wakiguhaye wahanwe na leta majoro cyangwa se wahanwe na komanda wo ku Gisenyi icyo gihe komanda yari havugwa intore komanda yari nde
barihuta
none se uwaguhaye igihano ni barihuta cyangwa se ni Serubuga ninde waguhaye igihano
yavuye muri leta majoro icyemezo uwitwa barihuta niwe wakoze mbese wanditse abyoreza muri leta majoro itegeka yuko nge mba arete
ubwo bavuze ko bagufunze umuryango wawe wo wagumye kuba mu ku Gisenyi byagenze gute
umuryango wanjye bawuhaye imodoka kibageza bacu igitarama bahita Muhanga
bahita Muhanga muze nagira ngo nkubaze bagufungiye he bagufungiye ku Gisenyi bagufungiye mu Ruhengeri
bafungiye ku Gisenyi ubwo ni mugoroba nyine banjanye ku Gisenyi hagana ku Kivu ku masaha cyenda y'ijoro haza umusirikare simuzi ngo yisohoke ngeze i Kigali banjyana muri leta batware rero bambaza nyine uko byagenze babwira uko byagenze twari dufungiye ahantu bita Rukomera bukeye batujyana muri Cave hasi utabona ko bwakeye cyangwa se yuko bwije kuko ari nijoro cyose ubwo aho ngaho i Kigali hari hari diregiteri wa perezida w'umugombe rwose arengeje abagome bose bavaho ku isi atwicira inzara inzara neza rwose amafi agatuma umutwe bamwe basanze barakakaye barapfuye nibwo nyine hari umuofisiye umunajoro wari umujyanama ngo wa perezida uwo mugiraneza niwe wabwiye uwo mudiregiteri wa perezida we nasohora abantu yaravuze ati usibye abantu bene wanyu inyamaswa zo wazisuwe kwiya uwo majoro naramumenye rwose mukanye ndamukubwira ariko arakagira imana yitwa Gabenda
aha ndamubona
Gabenda sabe ni umugiraneza cyane
yego
ategeka umudiregiteri wa perezida ngo yajye gutekesha amata nuko batekesha amata barazana guha umuntu twari kumbura umunwa ikiyiko kuko nta ntabashobora kwibumbura umuntu haciye iminsi n'ikeya hari bivuye kuri uwo majoro nibwo bagasiyo yo kujya mu Ruhengeri muri special tugeze muri special rwose twafashwe neza cyane twafashwe neza cyane baratugaburiraga njyewe ngira n'amahirwe bose imana twari turi kumwe bamfungira mu kasho ka mbanda muri shefu yasanze izo yanditsemo hari ibiringiti byinshi mbese yaryamaga rwose ahantu nuko mbwira abandi banyiruru twazanye bari hasi njyewe nandi muri etaje hejuru ni njyewe nageze imana nageze kwa mbanda yabaye shefu nuko umudiregiteri rwose yadufata neza cyane rwose yaratugaburiraga
uyitwaga ndi umudiregiteri wabagaburiraga biranshimije kumva umuntu uvuga neza Sembagare kubera ko abandi bamuvugaga nabi bavuga ko yicaga abantu hari abandi ba banyapolitiki wasanze aho muri special wibuka
abo twari turi kumwe ndabibuka bamwe uwitwa Bitorwa
muri prison special yo mu Ruhengeri wahamaze imyaka ingahe hanyuma bakurekuye babanje kukuburanisha cyangwa barakubwiye gusa ngo itahire igendere
banyanye kuburana bari bere bati yumvire bamaye gitwa ni mwura mu Ruhengeri ngeze Kigali nkuri Kigali ngeze Gitarama iwacu
iyo utekereje yuko bagufunze bakuziza kugemurira abo banyapolitiki bene wanyu usanga warazize warazize ukuri cyangwa usanga wararenganijwe
nsanga barandenganyije kuko ntabwo nirekureka abantu ngo bitwe inzara kandi mfite uburenganzira bwo kubagaburira
wakoze igikorwa gikomeye cyane ukwiye gushimirwa ni ibikorwa bikomeye mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo ni ibikorwa byitwa ibikorwa by'ubutwari ineza burya uyisanga imbere turagushimiye cyane kuba wagize n'ubutwari ukemera kuganira n'Ijwi rya Amerika kugira ngo ubwire abanyarwanda ku rukundo ruruta byose urakoze ndagushimiye
ndabashimiye nanjye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi tsakumi
umwuka mubi wavugwaga mu Rwanda mbere ya kudeta muri 73 watezwaga hanini n'abamateka yagaragaje ko bari nishyira hamwe ryitwaga Comité du Salut Public bari bagizwe hanini n'abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare nibo bateje umwiryane mu mashuri birukana abatutsi abandi baricwa Ijwi rya Amerika yakoze iperereza ibona umugabo witwa Alphonse Hakizimana wemera ko yari mu bateje izo mvururu ubyemera ubyigamba uvuga abamutumaga nibyo bari bagamije yategekaga ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku kibuga cy'indege Kanombe muri 73 nyuma ya kudeta yagiye mu biro bikuru bishinzwe iperereza akurana na Theoneste Bizinde ari no mu bateje impagarara ku munsi w'ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/73 aratangira atubwira uko byari bimeze inyamirambo kuri uwo munsi
Bien Afrika yeranze mwe finaruma ngo kayibane do bane mikuru ampana ngo engenum Au costume bleu, dont le programme n'était pas prévu, s'avançait le général lui dit, va-t'en, le peuple n'a plus besoin de toi. C'était moi, Hakizimana Alphonse.
Ah, nous avons dit, Kayibanda Gugenda, Batura Geneva Tibushaka.
Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Nawe bari bazi ko ahubwo nanjye nshinzwe sekiriti ntabwo bari bazi ko ndagera imbere baje kumva tanyuma
wowe ko wari uhibereye nyibwirira wowe ibyo wakoze n'impamvu wabikoze
yewe impamvu nabikoze nanjye kubwira Kayibanda ko njyewe nari naraye ndwanye n'uwitwa Ministre Minani Froduwari Ministre Minani Froduwari yari ashinzwe itangazamakuru na turisme ariko uvuga ngo abanyaruhengeri ngo ni ibicucu ngo ni ibikiga ngo ni ibicucu mukubitira muri lopi muri hoteli yarebanaga na rasira yitwaga lupishi noneho umukomiseri wari uhari witwaga munyaruhango uburuka mu ruhengeri nawe wo kuri janza araza aramfata abesha ministre ko mfunze ariko nge nandi w'inyamirambo aranjana ati iza mu rugo utagaruka mu mutwe ntugaruka mu mujyi ndagushira muri kaso noneho bukeye bomango timbure bamona kano mu birori byo kwizihiza ubukuru n'ibihumbi na gatatu
ariko Muzehe Hakizimana hari ikintu ntarimo numva wowe waraye ukubise minisitiri
Minani namukubise
minani waramukubise ndabyumva umaze kumukubita ntibagufunga no kuvuga ariko ko mwari mufatanje mwari muhuje
wiwi rukora bodiyo
mwarafatangaga mwari muhuje
none
hanyuma rero buracya mu gitondo ubwo ni ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ni umunsi w'ubwigenge aho kuguma mu rugo uragenda nawe ujya mu birori
nja mu birori nk'abantu
ujya mu birori nk'abandi ariko uhageze nabwo uteza akaduruvayo
nabwo Kayibanda ibyuma bimaze kumupfiraho ngenge nameze nk'uje kumusonga ko gusongereza
si nkubahuke kubera ko ukuze ibyo bintu wakoraga ninde wabigutumaga ko numva wasaga n'usomborotsa cyangwa bagiraga amahane
nabitumagwa muri sirote gerite general de sirote yari koloneli kanyarengwe
ndakubwiraga ngo ubikore
kanyarengwe rero ko ari umunyejanja ari umunyaruhengeri kuko yaje gucungurwa narizinde nyuma
ni ukuvuga rero kanyarengwe ni wakubwiraga ngo ugende ubikore udurumbanye ibya
ribiri mesite emwa yagise
noneho ubwo urashaka kumbwira njye kugusubiza inyuma gatoya washaka kumbwira ko biriya bintu byose byabaye imbere ya kudeta byo mu mashuri nimwe bwo mwabikoraga
nitwe ubwo njyewe diplome yose nke nari mfunzwe
none se kudeta imaze kuba bahise bagufungura sibyo bagufunguye bagushinze akahe kazi
bansubije muri sirute deriteri yari rizinde teoneste komanda noneho yewe nkaba oblige yo kuraporuta ibintu byose bibi biri kuvuga kuri leta nsha iri kuvuga mu mujyi wa Kigali
kudeta yarangiye abantu bakoranye na Kayibanda batangiye kubafata gerageza kumfasha kwibuka uribuka uko mwabafashe n'ukuntu mwagiye mubafunga
bamwe hari igihe babafataga bakavuga ngo bagiye gufungirwa mu ruhengeri bakabazanaho
ese ni bande bajyanye mu majyepfo wamenye abo bafungiye mu majyepfo ni bande
boku benshi baguye mu majyaruguru ntibabazanaga benshi mu ruhengeri cyangwa ku gisenyi bakabatireta nabi bakagira bate tu konsoro hari nk'abo twakoranaga bitwaga ba burengero simoni
na basembagari mwarakoranaga
none sembagarigirirakoranye
none si wowe uyu urebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe
boku benshi byabagara perezidansi kamena byabagara perezidansi noneho bikabaye egizekite
amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusolimo
ariko se Muzehe Hakizimana ubu urashaka kumbwira yuko perezida wa repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko
yesi perezida wa repubulika abwiye egizekite general de sirote ndashaka ko iki kiba hari ubwo cyamaru isogondo
ariko bandi bavuga yuko ahubwo rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye ko rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi
oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidanti noneho wabundi warabuze uburyo agaprofite niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe vous profitez de ce que la mission venait de la présidence.
Ndimo ndakomeza kubitekereza kubera ko bimwe birandushya kugira ngo mbyumve kubera ko dizinde ni nayo bamureze bavuga yuko bari abantu ari we wabishe
dizinde nyuma yewe dizinde nyuma we nta guziko yaje gufungwa
ndabizi
nuwirwa muvuna nyambo dona nge iredo munku unate mneze macha ensemble abimana nawe irete sije bonu mwari kapiteni umjeri yetu na doze tukwa.
No nese wamenya umuntu muri presidansi watangaga iryo tegeko ryo kujya kwica abo bantu akaribwira rizinde.
Ini misyo kizye jo ya presidansi ikazi kagira kwa direkiteri general. Yo direkiteri general duwa ekzekite. Direkiteri general nawe rero akaja parimise subaliterne ati mukore gucu
ninde muntu wibuka rizinde yaba yarahaye nka misiyo yo kujya kwica abo bantu haramazi ndamwe mfite hano ushatsi naguhamazi namwe ukambwira niba uyibuka
nao ababe ibuka sonde le directeur de prison
ariko nkaba ba ruri bikiye babasoma babizimana ba sendegeya bakarinda bantu bankundiye babutsitsi
ikore nabarero bari hejuru yacu
uwo butsitsi uramuzi
na ndamuzi nyine muri shirute yewe ahubwo yombaje nuikwa uwari ofisi yenga interanye
ee hari nanga interanya
nandi kurota
oya ntago uri murota ahubwo
ega sira kebita kozi benshi kubyo namwe ahubwo mwahuye mukanekana mwese mukora mu serivisi mwe mutaziranye
none uwo butitsi yagize ruhare ki mu kwica bari abanyapolitiki
bugizi
ubutitsi Alphonse butitsi
baragendaga nyine bakaje ariko ubwo ubona ko waje kubwira surveillance de prison ngo ndashaka kuyu munyururu umutegetsi w'umuyobozi w'ejo akamukwima
donc mwaragendaga mukajya muri prison mukakuwo mushaka bakamubaha
ana ko ina nima kwi legitime de prison
komanda biseruka ubona aragize uruhe ruhare mu
niko biseruka na afkana biseruka urumva ari mu rwego rwanjye rero
oya ariko uruhare yagize mu gukiza cyangwa se mu kugirira nabi bari abanyapolitiki hari uruhare yabigizemo
biseruka yararenze kuko yarakomeye cyane nyine Nawe yarabugaga rikijana.
Yafatanyaga nande kubera ko rizinde hano aravuga ngo yandikiranaga na Serubuga. Ibyo bintu wigeze ubimenya yuko
Serubuga cyete otro chose Serubuga. Porque Serubuga je crois que il était chef de tamajo.
Et il est chef de tamajo adjoint, chef de tamajo wungirije Habyarimana.
OK. Oba Serubuga bari bameze nabo nk'aba perezida hari n'ibyo bakoraga ndetse Habyarimana atazi bibi
hari ibintu bibi bakoraga Habyarimana atabizi ni kuvuze muzehe Hakizimana nagira ngo nongere umbabarire ngo usubize inyuma gatoya wari uvuze ngo ba Serubuga hari ibintu bakoraga Habyarimana atabizi akabimenya nyuma
nyine
ibyo bintu ni nk'ibiki se mpa nk'urugero
neza ubu la plupart des ministres de Gitarama bagiye bapfa atari Habyarimana utanze urudu
ari Serubuga uyitanze
bikava mu gisirikare kandi none ukambwira iteka ryose ku gisirikare cyahoze kirusha ingufu igisivili
Hakizimana ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
ndagushimiye kure seigneur Bugarde toujours bon travail
Washington ijwi rya Amerika
uyari Alphonse Hakizimana wari kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika imusanze twakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo tuvugane ku buryo bwumvikana tubifashijwemo na mugenzi wanjye Claude Ganza munyamagana mwabyumvise izo mvururu zari zigamije gukurura umwuka mubi mu gihugu abanyeshuri cyane cyane abatutsi bari rukanywe kugira ngo inkuru tuyive muzi twabatumiriye umwe mu banyeshuri birukanywe icyo gihe yigaga mwishuri ry'igitwe mu cyahoze ari prefecture Gitarama uhitwa Imuhanga yari rukanywe ahunga igihugu ari igaraminuza ndetse akora n'ubushakashatsi kuri icyo gihe cyabanjirije kudeta yitwa Josias Semujanga yanditse igitabo yise Le Récit du Drame Rwandais amateka y'amarurerwa yabwiririye u Rwanda kazi neza ku Ijwi rya Amerika wari uhibereye nabivugaga mu kanya uko byagenze warabibonye tubwire uko wabibonye ziriya mvururu zabaye mu Rwanda zateguwe nande ni Kayibanda baziteguye cyangwa se nabandi babikoze
ndashaka kugaruka akantu gatoya n'ubu nkibuka kandi ka gisakabaye nk'imbaro muri 72 ngera ni ku itariki ya 20 z'ukwa kane niba nibuka kuko narabyanditse Radio Rwanda yagize ijambo ry'ibanze ivuga ku bintu by'abaga Burundi ubwicanyi bw'abaga Burundi icyo gihe twari nabanda ku buryo kuri twebwe bamwe tutari tuzi ko ni Burundi haba Abatutsi noneho bagenda bavuga ngo Abahutu barapfaye noneho abanyeshuri bakikiriza kuva uwo munsi igihembwe cya gatatu cyari kitangiye mwumva mu kwa kane guhera tugarutse mu kwa cyenda dusanga hari umwuka mubi uwo mwuka mubi ntiwigeze ushira kugeza ubwo mu kwa kabiri hagati mu kwa gushira twagiye mu gitondo tugiye muri refetwari tubona lisite y'abanyeshuri bagomba bafite amasaha abiri kuba bavuye ku ishuri nanjye nisangamo buri mwaka bagendaga bahera kuri buri mwaka kuva hejuru kugera hasi iryo gihe rero mu wa kabiri turagenda nta muntu wavuga ko hari waturiye urwara icyo gihe ndibuka twafashe imodoka n'abahungu batatu twajyanaga Inyanza kugira ngo subire iwacu ku Mayaga ubwo ariko ntabwo twatize twaheje dufata utuntu turagenda kuko bari baduhaye amasaha abiri ko nyuma y'amasaha abiri uhaguma ubuzima bwabwe ntibumubaza
ariko se mbere yuko ukomeza bari babahaye amasaha abiri abo ba ni bande ni direkiteri w'ishuri abwiraga ngo mugende ni bagenzi banyu babwiraga ati ni mugire bwangu musohoke abo ni bande
hari urupapuro rwanditse ngo abanyeshuri bakurikira babe bavuye ku butaka bwa koleje mu masaha abiri ntabwo byari sinye amariste kuri buri shuri bayagiraga paro de l'alphabetique donc on a ni dare anonyme icyo gihe ndibuka muri masaha abiri twahise nge n'undi mugabo n'undi musore twiganaga tujya kwa direkiteri kuko yahise atubwira ngo baze baduhe amafaranga yacu tugende noneho turamubaza tutese mutwiruka niki twakoze iki umunyamerika agira isoni areba hasi aratubwira ngo ni ibibazo bya politike bitamureba turamubaza tutese twebwe ko turi abana yari afite imyaka 16 na mugenzi wanjye naze kuvuga izina yari afite 17 politike dukora ni iyihe noneho akurura ubwanwa agira isoni ati nimugende kubera ko bashobora kubamera nabi ntacyo nabafasha baduha amafaranga yacu yari asigaye y'umwaka turagenda yagihembwe nuko twavuye aho abajya ku Kibuye bafata imodoka igiye ndajya ku Rwanda abandi bajya Gitarama abandi nuko dutandukana dutyo twongeye guhura
wumvise na Hakizimana Alphonse wemera yuko yagize uruhare muri izo mvururu wigaga mu by'Imana ariko se wowe mu bushakashatsi wakoze wasanze arinde utungwa gatoki udahereye cyane ku bya Hakizimana avuze n'uwavuze wowe wasanze arinde koko
ikintu cyantangaje navuga naheraho kuva icyo gihe 72 hera wabonaga ko hari nk'ubutegetsi bubiri hari ibintu byakorwaga bitavugwa nka birebyo kwirukana abakozi ba leta kwirukana abanyeshuri byose byakorwaga dufaso anonyme cyereke cyo mu gitabo kuko ntari narabonye ubuhamya ndavugaga ko ari kirote yabikoraga nyuma yaho bitabo byinshi byarasohotse bibyerekana n'ubwo buhamya buhari ubona Kayibanda ubona ko ubutegetsi bwe bwari bugeze kure ni conclusion nakize kubera ko abasirikare bashaka kumukorera kudeta ntikubera iki ndabyerekana ko icyo gihe abasirikare nyuma yaho ba Kanyarengwe ba Buregeya yabereje kujya gutegeka amashuri bagaruka baza inyuma muri mu kwa karindwi baje gutegeka nuko buriya ngo navuze muri icyo gitabo ko inkoni ijya ikubise mu kebu irenze urugo nyuma repubulika ije ubutegetsi bwariho buvuyeho Kayibanda yananiwe gushyiraho repubulika repubulika ni ukuvuga iki ni ubutegetsi bwa rubanda rwose nta muhutu nta mututsi nta mutwa icya kabiri hari amaparti yo muri opozisiyo yari yaragumye muhanga inari rateri muri 63 inyenzi ziteye abo bariberi basigaye babwana kweri ba bandazaro barwagasana bari barajuwe roje politiki bari baremeye kuba abantu bakore batavuga rumwe na leta ariko bakorana mu nzego za leta bose araricya bakaciri urubanza muri 65 pariti parimehuta ya pariti uniki na porosoma abatose babahamwe muri 69 abo ba elite z'abahutu basubiranamo ibyo bise guta umurongo babica mu mpaka abo muri noro nambonye umutwe wabaye premier perezida noneho batangira gusubiranamo ubona rero ko ukurikiye ibyo numvise noneho nyuma ubona ko abasirikare kugira ngo bamu 72 wabonaga ko hajemo ya disikuru yo kugaruka ku batutsi ari kubona ko hari abandi bashaka guteza imvururu mu gihugu nkeka ko biriya by'imvururu numvise na témoignage ya André Sebatware wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ubutegetsi bwari bunaniwe atakibasha guhagarika imvururu
ariko niba bwarananiwe bwarananijwe
uko nkeka ubona ko hari nka indi pouvoir occulte areje yo kudestabiliza ubutegetsi ku buryo Kayibanda atarakibasha guhagarika ziriya mvururu zitangiye icyabaye gihe mbona ahubwo kiri cyane ni uko bashatse guteza imvururu zituma birukana abakozi b'abatutsi birukana abanyeshuri b'abatutsi birukana abaganga birukana iki kugira ngo bibe impamvu yo gufata ubutegetsi ariko ibindi byose wabonaga ko ari nk'abo babi iyo nise pouvoir occulte niyo yabiteguraga kubera ko Kayibanda atarakibasha kubikora ikindi wibuke ko Kayibanda bamukuyeho yagombaga guhindura nanone manda ubundi zari manda ebyiri yaragiye kwiha noneho manda indeterimi urumva rero icyo nshaka kwerekana ni ukwerekana uburyo Kayibanda yaguye mu mutego nawe ubwe yateze kubera ko yaza kuba yara respecte constitution akareka amaparti d'opposition agakora abakora ku deta yende bari kuyikora ariko ntabwo bari kubona legitimite ku bantu bose
mwarimu Jose Asese Mujanga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
murakoze
Washington Ijwi ry'Amerika
abantu bakomoka mu karere kamwe barafashwe bafungwa amaherere bakorerwa iyicarubozo barapfa imirambo yabo ntiyaboneka leta y'u Rwanda yemeye ko abapfuye bari mu maboko yabo igihugu cy'u Rwanda kiriho kizahoraho umwenda ufashwe na leta runaka wishyurwa na leta iyisimbu y'amasezerano yasinywe yubahirizwa uko yakabaye Jean-Claude Hodadi ni umunyamategeko ariko akaba n'impfubyi inkurikizi za kudeta Jean-Claude Hodadi kaze neza ku Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nanone Venuste kutuha ikaze turabashimiye rwose ibiganiro mukomeza gutambutsa
none biriya byabaye amategeko abivugwaho iki nubwo habaye urubanza rukarangira
ntago twajya mu mategeko menshi wenda uko amategeko abyita nta ushidikanya ko ubona ko ari ibyaha byibasiye inyoko muntu ariko burya kuvuga ngo inyoko muntu ibyaha byibasiye inyoko muntu ni bigari cyane kuko ntago twakwinjira cyane mu madetaye kuko ari amakuru menshi tubona tutarabona ariko wenda ubwo nyuma byazinjirwa mu madetaye ariko ni cyaha kibasiye inyoko muntu ariko by'umwihariko kitareba byonyine ari amazina agenda avugwamo yababigizemo uruhare gusa iriya ni leta yubona ko eta majoro y'igihugu ariyo ibirimo igihugu kibirimo kibiyoboye buriya ni icyaha cya leta mu gifaransa bavuga crime d'etat ni icyaha cy'igihugu ni amateka ni ubwo kiba kinjiye mu cyaha cy'igihugu ikaba ari crime contre l'humanité numva nagarukira kuri iyo qualification ibindi ni detaye muri za procedure gikurikiranwa gite n'indi gikurikirana ntago ntekereza ko ubu ngubu nabibonera akanya gahagije
ariko na leta yariho icyo gihe ndavuga leta ya Perezida Habyarimana icyo cyaha yarakemera avugaga mu kanya yemeye yuko abantu bapfuye bari mu maboko yabo ndetse baza no guhabwa ibyo bise impozamarira mbese twavuga yuko ibyo bintu bihagije ubwo leta yemeye icyaha
ku rwego rwacu twe turacyafite amatsiko menshi turacyafite icyunamo turacyashima abavuga turacyashima abatanga amakuru ariko hari ibindi bya icyaha cya leta nk'uku kiba ari icyaha kiri dorodere sosiyale kuko kiba cyahungabanyije n'abaturage leta ubundi yagombye kuba hari igira iki kivugaho yemwe ibi birenga leta burya biba ari icyaha cy'isi muri rusange gikwiye kuba kivugwaho gikwiye kugira umurongo gihabwa gikwiye kugira uburyo n'abanyarwanda bakimenya ariko burya ni leta ibigiramo uruhare kugira ngo abanyarwanda bakimenye kuko bitanga amasomo
hamaze iminsi havugwa ahantu noneho hazwi umuntu ashobora kudoma hazwi havugwa ko ariho hashyizwe imibiri y'ababyeyi banyu ni iki muteganya kuba mwabaza leta ngo ibafashe ku buryo ejo cyangwa ejo bundi mushobora kuzahagera mukahunamira mukahashyira urwibutso rw'abantu banyu mwabuze
twe kugeza uyu munsi turacyatatanye buri muntu mu gahinda ke buri muntu n'amatsiko ye muri ano makuru tugenda tubona kuvuga ngo twasaba leta ahari ngira ngo ibiganiro birangiye tuzaganira twumve icyo twasaba ariko wenda na leta irabyumva ngira ngo buri wese abayumva ibiganiro buri wese uwo bireba abakwiye kugira icyo akora ariko twe by'umwihariko umbajije nkanjye ngenyine nge nzahaguruka nge kureba aho hantu ariko nkatwe muri rusange dukomoka kwaba ababyeyi nta buri wese arakihugiyeho uwo duhuye turaganira tuti wabyumvise ntabwo dufite rero organization yatuma tuvuga ngo tuzasaba iki ariko turizera cyane ko leta nkeka ko ibyumva niyo buriya yazabigira umuhimbaraga ariko twe natwe tuzakomeza dutekereze ngo byagenda bite
Jean Claude Hodari ndagushimye cyane kubwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika
yego nanjye ndabashimiye cyane Ijwi rya Amerika rwose ntituzahwema kubashima mukomereze aho rwose namwe muri gukora igikorwa cy'ubumuntu
ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mwanya ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye na Claude Ganja mu Nyamagana wafashije kugitegura mbashimiye mwese kuba mwumva Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimimana murakarama.